eba wadde nsale sale wano kubirizo kokusasula omutemu ogwo kubanga ebigezo ebyakamaliza ebya haya bisuubirwa okufulumizibwa okwosenkya ku lwokutaano. Jennifer Kalem Sambo omwogezi wa UNEB agambye nti UNEB si yafulumya bigezo by'abayizi ku masomero gonna aganaaba gatasasudde mutemu ogwo.
Kakalo kuka okaba ka head of center chikunyo era head of center zonna bonna head of center zaasinye yomukaaga okulaba nga tebalina bbanja ne UNEB kijadde kyakusooka nga bagenda ku kotozi zaabwe bakerereko oba kuliko invoice gyebabawa eraga nti nebakubanja nindi ekisinga bayo invoice gyebatakerera invoice eya report on the work of candidates tuyizinga zaasi batukola report yezo kati batateekeddwa okubanga batasikya report yo kubeera mutwalo nene nga mutwalo nga bagukubanja ku invoice yo tubajja kukola ku izinga results zo kusookeza ba head of centers okwewala ensonga ezo okusataganyizibwa baire nga bagenda ku potozi zaabwe bakonfirm nti kuliko outstanding invoice.
Kaule Musambi era agambye nti olwaleero bakusinkanamuku omukulembeze eggwanga minisita w'ebyenjigiriza n'emizannyo Janet Kataha Museveni bamwanjulira ebyo ebyavudde mu bigezo ebya siniya ebya haya olwono bakanye olunaku olutuufu lwe banaabifulumya. Okusinziira ku kitongole kyo ekyabineebwa abayizi emitwalo 16 mu kakaaga mu 2022 be beewandiisa okukola ebigezo ebyakamalirizo ku mutendera ogwa haya era bonna bano beeyongeramu ebitundu 14 n'obuwuzi 6/10 okuva ku bayizi emitwalo 14 mu 1996 abaatula mu mwaka 2002. Ekitongole ky'ebigezo mu ggwanga ekya UNEB kirabudde ab'amasomero agali ku mutendera gwa haya nti anaabatasasudde mutema gwa nsimbi UNEB ziyeetaaga okuba wa ssente webatuuliza ebigezo kibaakufuna alizaati z'abayizi. UNEB abakulu ebawadde ensalesale wanokubiriza okka okusasula omutemu ogwo kubanga ebigezo ebyakamaliza ebya haya bisuubirwa okufulumizibwa okwosenkya ku lwokutaano. Jennifer Kalem Sambo omwogezi wa UNEB agambye nti UNEB si yafulumya bigezo by'abayizi ku masomero gonna aganaaba gatasasudde mutemu ogwo.
Kakalo kuka okaba ka head of center chikunyo era head of center zonna bonna head of center zaasinye yomukaaga okulaba nga tebalina bbanja ne UNEB kijadde kyakusooka nga bagenda ku kotozi zaabwe bakerereko oba kuliko invoice gyebabawa eraga nti nebakubanja nindi ekisinga bayo invoice gyebatakerera invoice eya report on the work of candidates tuyizinga zaasi batukola report yezo kati batateekeddwa okubanga batasikya report yo kubeera mutwalo nene nga mutwalo nga bagukubanja ku invoice yo tubajja kukola ku izinga results zo kusookeza ba head of centers okwewala ensonga ezo okusataganyizibwa baire nga bagenda ku potozi zaabwe bakonfirm nti kuliko outstanding invoice.
Kaule Musambi era agambye nti olwaleero bakusinkanamuku omukulembeze eggwanga minisita w'ebyenjigiriza n'emizannyo Janet Kataha Museveni bamwanjulira ebyo ebyavudde mu bigezo ebya siniya ebya haya olwono bakanye olunaku olutuufu lwe banaabifulumya. Okusinziira ku kitongole kyo ekya UNEB abayizi emitwalo 16 mu kakaaga mu 2022 be beewandiisa okukola ebigezo ebyakamalirizo ku mutendera ogwa haya era bonna bano beeyongeramu ebitundu 14 n'obuwuzi 6/10 okuva ku bayizi emitwalo 14 mu 1996 abaatula mu mwaka 2009.